Nyasubinda na mbanyu.
Smart Sound Record.
Yes. Na nyuma mashopla, mtoto ananga, na mlamba sehemu zote Kenya. Sioni, machoni, notoni nikimona ni bra. Mafunga nyanya kama dai na nyange. Acha wadange, kwa komika brata ni change ma. Tupange sinza ama kwa mpalange. Goma isambe, geto tadagama kange na. Umbo matata, uno nakata. Kifani chuchu dede, hakuna msasa. Kuchiti ata, kwangu lahasha. Nkate seke wapi, kwengine nko hapa. Spendi weda makiki kama gigi gigi. Nakupendo kwa kijana paka bibi bibi. Usuke nyua kipara ukitaka wigi wigi. Ni mapenzi paka nonekana kama cheesy cheesy.
Kushanasa kwa mahaba yako nafsi yangu na itakasa chiche kuchuma bazi bazi barini chikavu kizambisha ama ubani malubani kini pandisha unalishusha
kote nishapita awendo umebakia awacha luke luke sinto waludia awendo maidia mina kwangekia usiku na mchana siku inakata wache lawama kwako nimefika wache kusema awendo umenishika sito teteleka siwezi ata kesho wakisema wache walete drama sito kuwacha wendo ikibidi nipe ama na kesho yetu ndo waso na diyo so simple mapapa lazi zao ni story so simple mwona kukupata mama ikuwa simple matozo olete shobo mitari na pistol the fire buwana
Julie Santana, yeah. Unafo katika mwazeko napenda we mdodo watani beba mkongo kwa kichwa tayari kilemba na bimba wa hilo dinkari kwa kusha nasa kwa mahaba yako nafsi yangu na itakasa chiche kuchumo bazi bazi barini chikavu kizambisha ama ubani malubani kini pandisha unalishusha fanya kama unaikokota michezo ya kuinama na kuyokota
God beats.